Radio Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Alkamisar noga lewru avril hitane 2017 jena yamde soki do studio tamani miden taway les maisons de la presse do bomoko do jottinono do kabaru jidi umar way galo gani kanto wonto boggi jamde to sekirabon competitivité jo inde lamu hakunde jo o les régions tumbutu kanye tawden be bidi do gulle jar kani wadde to tumbutu to nyalawma handen o tiagal ko dum burtina cile kurde be bidi do yambere jar kani wadde ton wattu jena yamde walde noddirtende seizi ande be bi fa hande do be gonno do tam be ngoni soni himmeji mabbe di kuntenaka hore kambe be jabata laamu hakkunde jo joddine ton be bi nyalawma hande wodube ngara wadde ton maajere mawde fati di do golleji keba wadete tagal ko jalle ni di memindiri le wuddu leedi meden di ko le sappo e go lewru fevrier jabbi non do o chaholi tiwdi himbe le hewbe kani en cotti ngenyaaji muude le laamu ma sino wakkati jonobe joggi tiidan laaji do be kani wallirde be do himbe le kawtan fuddi kenya do bomoko do jowi gal no wattu wonde e waylitirade ko ni faana gal do ko tan faabe jowto wattu jono yalla golleji hede be kani gollude le hen kutteji hono di wattu wonde e waylitirade watta fewde e himbe le be yalla be takko di do kutteji di wonno no sembe kabaruji di mi jogi ni on do bete hande di bismillah modon e hedade odo kabaru yotti kimin wakkati joni o be bi laamobe keejigi kasse dum won rende le leedi meden di wattu jono be kolli tiwiide nantara na hani wadede le nokko ko yata balde sappo di do anniyaji be bammi do wakkande be gaddo batu ministre en be be bi wala fuko bammi do golleji so wana kulbinali di gubi jaddi ko be gondi e wadde be jeyal ya hono be denirta yimbe le be kanye e jawlele mu yen joddinde laamu hakkunde jolle sa halleedi meden di tawde ne kanye tumbuto be kolli tiidi do hani wadde ton nyalawma handen o tiagal ko dum botina to cile kurde lamo kanye ballo be do an gonde fiide do hen dabareji waldinde noddita seji ande be bi do e tawede fukambe be nanayi o do golle be tawdataaki le hen dubbe bi nyalawma hando be ngadan ton majere faabe kollita metti mabbe le di do golleji hono wori mohammadu samaseku
kollita ma wiide der galure tumbutu ton landinal joddingo lamu jakkunde jiddi na gonde funcinede hore gila alal bar kenyen ministre humani do kabar dawral o kay yottike nuku o yalla kala ko hasindina dawre fadde nyande alkamsare yamberende o mo hani dun yirude e kala dentinaɓe e golleji ɗi fanda muɗum yoɓe kawra dow gotum banggal joingol hooreɓe laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni fa yottade wattu futuru keñen kay hooreɓe guɓal CGA kulitiwide fay goto waddali haala muɗum e mabɓe ngal ɗo guɓal haɓatongal waɗi gidali hadde joingol laamuji hakkundeji ɗi guɓal CGA wajibini yo ngal rentine e golleji talkuru kawral ngal e lewi kanko keƴaɗo haala guɓal ngal maja hultinde mette mabɓe no hani waɗede alkamsare nde caggal ɗi kidal e gaawo e kaji minaka fa hande laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni keɓaka joƴinede laaɓinayi woni ko ɗi bantina batte rafi kawral hakkunde laamu o e halnan embe e kaña dum guɓɓal CGA caliɓe joƴingol laamuji ɗi
ɓe kollitiwide gouvernement o ka windi ton lettre hollitiri ɗiɗo yambereji aɗa kani waɗe ton wattu jenna yamde ñalawma hannden o noon jamar nde hollitiri wiide gomɓe leyi ɗum won gallure tumbutu nde ɓe kollitiwi du ila keñen kawritano gondi e waɗe ton faaɓe pamidira do heno ɗiɗo golleji kani waɗir ton keɗe kanko noddirten Alhousseine Alhaji yo jaɗo kabaruji radio jamana to tumbutu to komo sifi do hen do faccitago Mohamadou Samaseku
alhaaliji ɗi ka fof na kollita wiide laamuji hakkundeji tumbutu e tawdoni ɗi joƴinte alkamsare janggo nogay lewru avril hitande 2017 saabi alal bare nde gouverneur o nildi bataki kala kumaniɓe kabaru joƴingol laamuji hakkundeji ɗi warde nder gollirde conseil régional tumbutu wattu 9h kanko Mohamed El Mokhtar ministre humaniɗo kabaru dawral o kay wari tumbutu alal bare nde waɗi ɗum noon dago fewde e kala kumaniɓe oɗo kabaru waɗa boɗe mum en yalla deƴƴal dumotore na hewte yo ɓettinno ɗum ardinde leydi Mali ndi ndina kasindina kamɓe koye
mabɓe
walde noddirtede seji ande ɓe mbi kamɓe wala fof ko laamu halde mabɓe wattu joni o le majjundu ɓe mbiɗoɓe gonnoɗo tan ɓe goni so ni himmeji mabɓe ɗi kuncenaka hoore laamuji hakkunde ɗi joƴintake le laamu tumbutu kañum e tawdeni keɗe kanko noddirteɗo Hamata Aguel Medi o kanko jeeɗo kabaruji fedde seji ande komo sifi do hen do faccitago Mohamadou Samaseku
min mbawata goɗɗinde ngol joƴingol laamuji hakkundeji tumbutu e tawdeni saabi wakkati joni o fe goto jottaki min banggal muɗum min kolliti noon himmeji ɗimi jiɗɗi dawre fadde joƴingol ɗiɗo laamuji hakkundeji e fadde dunno kala golleji talkuru kawral ngal to himmeji amen ɗi paame ɗi ƴewte ɗi dawre saabi fa yottade wattu joni o fay goto e laamukoɓe ɓe yottaki min banggal komin dawrata ko kay tiiɗa saabi kaɓotoɓe amen ɓe anan nder nokku o jamare amen nde ɗum dawri majara mawde beetan janggo fay wakkati joni o imadaraji landinal ndedo majere be gondi
se krab so labbi do be mala me ande galo don bay neltoton mi joju modon no dimi do di do numeroji di tawmi ro do reponder kalon ko jiddon fu chapande jidde joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jidde joy chapande jitte nay sappo didi Kuliti wide arme mali ngombe le lamu ansongo noko nodirte da kam galla kani e memindiri ton e yimbe le bombe sumube annana ka fu ko ngoni ido bandiji be darno fa be taccita pon gondo ton o holita wede wakkati jono be dibbama yurto anda ka fogal gadra yimbe le no foti keddi le hen hono kabar wayde jam e dejere wordi le wudule ndi do wadi sababu so yimbe le hewbe ciotti ngenyaaji mudu en o cha holiti wir ko yata yimbe le uina sappo kani en joppi nokkule mudu en hono wori mumini sendebu
Bali gulamu o e pelle kumani be kabaru bingu adamako e yimbele ujunaji sapoyon. Dogi be kambar basiji hakune jalenyi. Ngada di sapo e go o lewru fevriye japindu. Le nokule masina le wudu leidindi. Anangodi e wi ocha. Nyongiti bebe limtama. Andama kope burifur hasinginde. Hono bangal nyamri. Kake defirdi, chudi, diam e chenam. Pelle kumani be kabaru bingu adamako putdi hokkude kulleji goddi hono daagi e kaake defirdi hokkugol kulleji tennoji diyam e kasingine tenam rewbe e adadu gure lebbi tati wodani nyongitibe heybe ujunaji sapoyombe watanam hakkile mobilaji di kasingine chelal anangodi e majji lollirdi klinik mobil kewto nyongitibe gombe tenenku enyonu kalimtugol sukabe be jandemu darike batte kabaru nyongitigol mabbe ana wodi wadede yalla be faabe bangal mudum ko heewi ana heddi dawrede faaba nyongitibe be ngotti batte rafindenagu e tiidalaji hebugol kake gollirdi kambar sariya haddo wodonugol motongaji le nokkule do mobilaji mbawa yade adadu walugol galleji di beedike du ko limtanoko sabe de yawara bibe leedi ndi anangodi gila lewru mars
kawrtal gotal fuddido bomo ko don jowi gal do no wattu wonti e waylitirade gal do kawtal yimbeele garbe hawrde e magal be garam be tuttindira do hen hakkilaji kutteji tongi do no wattu wonde e waylitirade be jawdu yolono yirwere duminde hani waddata le nokko kede kanko no dotet abdrahman deme o kanko no kumnido kabaru hawa luuji le nokko ko mo sifi do hen do faccitango muhammadu sabaseku
il s'agit sur facile de faire une évaluation
ndedo darande ko jewtide faratiji gondi le waltere wakati do tatteji leedi maleni fuf wattande kilo ko resawim binta bi dawrude no mbaawetan nawturade de yo joji kewdi ngadanoma ka wat jun o yo buri fuf e wutude ndan nokkuji di projet o woni ko goniti allahji e waytere wakati o sawimbini bangal bonondaji ndiyam mayoji bangal yoro e bangal du ngabinti gol njarendi e ko nande mun en do woni faanda go hejo yo kabaru projet PICP non ndan yo dabare huncanonde hore sifa waytere wakati le nokkuji PDSEC e kanyadun projet goddo humanido faaba golleji pawidi do kabaru tere wakati gullirde JZ darani ido projetji fuf darintini den der hejo modo goto go imade mun habde kuteji di waytere wakati sabe binta
kon les effets néfastes des changements climatiques
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
rabum jurne de jello ne le reson gaji meden di e pubiran o yoro so do wattu jono yimbele wolbe tonbe be gondi e famminede hono kabaruji cenam kany e cellal ton ko woni fana modu fabbe lon dido goleji kan yardo ton yeso galdo kawtal fuddi ina talata debbe nonde ko yati yimbe nogo yum uri le commune gaji kifusu manamba kuri bura kany uri kela be gondi wadde galdo kawtal gal pc mali fewni ton Rutan gardan faado kaydo yimbele hedabe kabaru demal be jehi to kayto talata debbe nonde be jide baale hono yimbele wittobe wonbe tonbe kanye baale ONG ngaji pabu todi kabaru sardi newe pomoroy e marde ton liddi le majjo ko ni fana mudu dufa be to yelon suka jukol wonbe tonbe kan hebirde golleji Rutan gardan faado kuchala do nyala mo hando be biddede kewde gonde lengal lura kuchala dal jogi ton tidallaji ndiyam ceni dam idum wara e lewru nyala mo handen o yimbele wonbe tonbe be kulliti buldi be ngodde jo guddi do dido bulli fu be bi wattu jono lamu kobe ngombe tombe kanye fedde ne nuddata soma zep ne bo gonde hokkindirde juude fabdi oto yalla hono be kanne wadirto sato ngaji don diam meje kanne do gede yalla yimbe la ngombe tombe ana ciulta sekirabe sembe kabaruji dum jogi ni odo be tande bi anni kabaru juude lamu hakkunde jolle sa haleedi meden di tawde ni kanye e tumbutu be biidu haani wadde nyaloma hande o dido yambere jana kanne wadde wattu jena yambe wandine no dete seize ande be kollitiido fa hande do be gonno do tabbe goni be jabata di do golleji gattol so ni himmeji mabbe di kuntenaka hore be bi nyalawma hande be kanne wadde tan majere tagal ko bonanda di gonde wadda kuno jallani le wuddu leedi di do wono bonanda di gatti ton de sappo go lewru fevrier jabbe non do wadi sababu so yimbe le kewbe ciotti nokkunde mudel o tia holli tiwiran jogiti dalaji nyalawma hande no hani hani fo wani hani fabirade be do yimbe le bangal nyamduje e ko nande mudum kawtal fuddi kenya do bomako do jowi gal do no wattu wonde e walitirade gal do kawtal ko ni faana mudu faab jeyal honbe kanne fewtude kutteji tongi do no wattu wonde e walitirade yalla yirwere dumide do ana wada e nokko sekrab di wono no senda kabaruji dum jogini wono beete hande di faande kedde hedaade honnande onno do e seeda yotere meden de ana wodi